hadii madaas dagaalmaan u soo dhimadoona ahluna reerka ay sheegan insha Allah taala ee sime adiga saaxiibkii asamble weysii ku balan qaadan marlamaad ee marsadaad lan al shabaab hees dhigi ama lan al shabaab dhaaway uu noqoni inni uu baahnaanina si ibn aadagnama wali wal ka dar ee uu han dhawayna usoo la daaway lan labesi guru degani si toos ah kan ka wareejino diyaarana insha Allah taala
ee runaati dhalinyaro far badan oo maanta halkan joogo oo soo dhiibay ciidamada xoogii maamulka isku soo dhiibay ciidamada nisa isku soo dhiibay ay soo dhaqan ciliyeen dhaqankii hore uu ku jiray laga bedelay dhaqan cusub dhaqanka Soomaalida inuu Soomaali la jaan qaadi karo mustaqbal loo abuuray fursadii uu beerdareeyay uu ka faa'iideysan karo